Yeah. Raised to be a star. Choosing to be a gangster. Tough to be a master. One chum, zero temper. Tommy, you net. Nigga, you better watch it. Cause we run this city.
Tuna nyingi changamoto, ujana maji ya moto. Wapigika na msoto, tozanga tamtoko. Tunasaka pesa, tulali kama popo. Tusha kuwa, sote na watoto. Pilika pilika zish, wala to this. Kila mtu yuko peace, suwaza taukisis. Usiongelewa bitch, tunataka babe, tunashia kula bitch. Same ukame, hamna ata bitch. Pesa hakuna, madada nageuka mabichi. Kila mta, ukosi mawichi. Na wale masnichi, hatu wapi nao talk shit. Brah,
Tiger. Unipotezi kita, wala chocho. Unikondeshi jama, tamina mdomo. Unilishi man, nina michongo. Unitishi ya, kukongopi ata kidogo. I am a same man. I am a same man. I am a same man, same, 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 same man, same man.
Tawa cold, tawa same town, moko moko kwa migu. Paka station, bila kupoteza time. Na wateki wabish, pande za stelling. Zago kumake shilling, asole gemi gemingi. Snitch yana chance, sikiliza director. Mindo movie kwenye actor man. Ingawa RIP, Rajab toka zaman. I am same man, respect kwa wanangu wakiwanza mahu. Paka majevu juu, wanaminia watu wangu. Same ndo wilaya yangu, zero temba ndo chama langu. Wanaminia wanangu, mandi, same unit.
Unipotezi kita, wala chocho. Unikondeshi jama, tamina mdombo. Unilishi man, nina michongo. Unitishi ya, sikongopi ata kidogo. I am a same man. I am a same man. I am a same man. Same, 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 same man. Same man.
Tumetoka kwa mka, Eva. Nachomoka hadi genius, dokuna kipaza. Hala echu lute na Steve kwa bita kifaza. Navuta waya na mcheki boka the mic slasher. Rana nambia yuko manze sata shuka na rasta. Na mcheki taga na nambia yuko mahula ta drop faster. After zena kiwashe, cha mama ganja, ganja. One love kila mta, selling hadi kiwanja. Rap kato mniki blast na wapa rap fever. Drop top city so yako nishikia viva. Street fighter, represent the hustle mama taendesha bima.
Unipotezi kita, wala chocho. Unikondeshi jama, tamina mdombo. Unilishi man, nina michongo. Unitishi ya, sikongopi ata kidogo. I am a same man. I am a same man. I am a same man. Same, 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 same man. Same man.
Tiger Hood Rhymes. My BSC nigga. Let's keep killing that shit that exists again. 417 to the limit. Bang, bang, shoot them dead. Leave none. Zero temper. Tanahashi's TG. Rock a Prince, nigga.